Why yellele? My baby, oh.
Okay.
Why yellele? My baby, oh.
Ah.
Why yellele?
Grande.
My baby, oh.
All right.
Why yellele?
Ah.
My baby, oh.
King Kaka.
Why yellele?
My Saudi.
My baby, oh.
Wa West.
Why yellele?
Ah.
My baby, oh.
Najua leo sio bate yako. Una disa viwadwa. Una disa viwadna. Koo yangu pesa. Ulizaliwa mwezi tatu nyuma. Utalindwa, utawauma. Hii maisha, utaiskuma. Unataka beef day, kando skuma. Siku pendi za uruma. Kate keki, leta uma. This is my uma. This is my uma.
You can dance, show them baby. Show them chakacha, my baby. Hata mtuniko, my baby. Making my day, my baby. Can you clap for my baby? Give it up for my baby. Can you clap for my baby? Give it up for my baby. My baby, oh, oh. Ndo mana najidai, weki poza, oh, oh. Jo tulia nami, sije kwa mwingine ukaenda. We wangu mwanani, ndo mana mimi kakupenda. Jo tulia nami, sije kwa mwingine ukaenda. We wangu mwanani, ndo mana mimi kakupenda. My baby, oh, basi tucheze kidogo. My baby, yo, wewe ndiye kipoza charo. My baby, yo, basi tucheze kidogo. My baby, yo, wendo kipoza charo.
Sana leo mchana nimeipanga tena sana nimejipanga na nina njama sio mimi tu una majama zaidi ya 10 na wana tamaa walikutamani tangu zamani ndio sifiki yao money but me na imani kwangu nyumbani utaingia ndani alafu mi nitakumari this is my uma. This is my uma.
You can dance, show them baby. Show them chakacha, my baby. Hata mtuniko, my baby. You making my day, my baby. Can you clap for my baby? Give it up for my baby. Can you clap for my baby? Give it up for my baby. My baby, oh.